Onye ọrụ Jizọs kene ya o, ị marala Jizọs bụ onye ọma. Onye ọrụ Jizọs kene ya nwanne m, ị marala Jizọs bụ onye ọma. Onye ọrụ Jizọs kene ya o, ị hụnanụ Jizọs bụ onye ọma. Ibe na-eche ndụ m, ọgaranya gado eze dọra mma n'ụwa m, ị mara nọ Jizọs bụ onye ọma. A na m echetụrụ gị nwaanyị agale, ndị na-amụtabeghị nwa n'ime ụwa, nyekwa nwa oke keriri ha n'ime ndụle ka ọnụ ọchị nwa ha n'ọcha. A na m echetụrụ gị chi na-ewu ụlọle, cheta ndị na-arụtabeghị ụlọ nkaka, mere ha mara nye ụlọ nke nri ha n'elu ụwa m, ka ndị elu ụwa ghara ịchị ọchị nwanne m. Onye ọrụ Jizọs kene ya owo, ị hụlanụ Jizọs bụ onye ọma. Onye ọrụ Jizọs ehi m tụkwala Jizọs, ị hụlanụ Jizọs bụ onye ọma. O meworo m santị, ọlụ nwere m ọlụ ebube, o meworo m ihe m rọrọ onye ọma. O meworo m santị, ọlụ nwere m ọlụ ebube, o meworo m ihe m rọrọ onye ọma. Amakwa otu mmadụ si dị n'elu ụwa m, kalanụ m ọ dịkwalala m mma. Amaghị okwu mmadụ si dị n'elu ụwa lee, ịfụlanụ m ọ dịkwalala m mma. Anụ nwere ndidi na ṅụ mmiri ọma, eo, kalanụ m ọ dịkwalala m mma. David nwanne m owo, uche mmadụ abụ uche Chineke m. Echeta mbe na si na ndị ụwa na-achị gị ọchị, mata ịwọwo ọgaranya n'ime Chukwu. Lenụ chi nwe mmadụ le afa n'omega, lenụ ọ dịkwala na m mma. Ibenache ndụ m, lenụ onye kere ụwa, lenụ onye kere ụwa, lenụ ọ dịkwala na m mma. Nedum 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 ochi m, kalanụ m ọ dịkwala na m mma. Ebighị ebi Jizọs bụ onye ọma. Onye pụrụ Jizọs ịfụtụkwala dibịa ukwu m, ịfụlanụ Jizọs bụ onye ọma. Onye ọrụ Jizọs onye fọtụnụjọ kweri aga m, ịfụlanụ Jizọs bụ onye ọma. Onye ọrụ Jizọs onye hụrụ enyi ndị na-emeghị enyo, ịfụlanụ Jizọs bụ onye ọma. Onye ọrụ Jizọs ụjọ kweri aga m, ịfụlanụ Jizọs bụ onye ọma.
Gịnị ga-eme ka ị ghara ikele otu ọkụ eri aja ndụ ahụ ịdị ọ bụ ya nyere gị ya? Moto ike na-agba n'ụbọchị taa, ọ bụ naanị Jizọs nyere gị ihe ndị a. Ọ bụ narị ụlọ mara mma, ihe ndị a niile akụnụba ndị a, lenụ ọ bụ Jehova nyere gị ya. Ya mere m ji si onye hụrụ Jehova ebe ọ bụ na nwanne m, wepụ tobi kelee ya.
Omeka na-eme cheta Jehova, anọ na mbegba na mkpanri m oke obiọma. Ọka ya ome ọgaranya ngada, anọ na mbegba ojo kwere aja m oke obiọma. Imela o onye ọma m ji eje mba. Onye hụrụ Jizọs ịfụtụkwala Jizọs, si ya ka si ya chọkwa o onye ọma m ji eje mba. Oshie o, oshie o, oshie o, oshie o, oshie baba mi. Osheo, Osheo, Oluwa nogo, Osheo, Baba mi. Omere otu nwanyi le. Dile ni werego wewelu. Ome kwara moto, mubala neje alambeke. Mana o biade yama. Ema yemeno biade yama nilo wale. Aba kwa nomere duplex ni mendo. On a botte, 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 on a Iya potala akono bage nye gidi wane Oh keki sinaka chuku Iya potala akona shuru age nye gidi Chine nye dino wamu Onye ono Jesus kele ya o Hola no Jesus konyoma Every year oche wotite kolo tadi Nye kwane ya niko bide yama Atutu mama ni mendole Hale atota kekama Every year Mwa bobi anacho kumwe tadi Omebe ni praying and fasting kumwe tadi Every year Mwa bobi aneyisonsu kumwe tadi Chefani endia nini hadi ashi Every day Some girls in the ye akola shu Ebe anacho kukun kakao Atutu mama na chara Chepani India, nini hadi? India ni la nini hadi? Agwa pumbo, agwa gige nini gidi wa bobya? Agwa la shu, aga nini gidi wa limu? Chine nini no wa mu? Onye ono Jesus, e foto kula Jesus, e hona no oka yome. Ige yigi di endi anile O chubochi igo ote na kane Metupani praying and fasting Iwe tani Onye uru Jesus Chine nye di kele ya Hola no
Jesus go yama
Nina Ome wono mo sante Ole wono mo lebube Ome wono mi yem lara Go yama Oh Ome wono mo sante Ole wono mo lebube Ome wono mi yem lara Go yama Hey Nedum, 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 nedum,
Ma
Mbe mona no ni ma fanem Mbe mna magiem gabo man pota Ezene me mama nam gabronyo wama Kaungwini ke nyenya ekele Omanawo iyem gabo Ezebini weo wano tunyem Obaka e jogomo Nare kele lrugi Ndeni lebundi none lowa Bianu nye ya ekele nriya Nina eto dike na komeru mira nyozo mwane Kanye chine kekele Iye nile ke mando mbode genaka Akono ba zina kachukuwe bia Agame buru, agama pana, agama chire ya chire Eo, bugara papa binigwe Chine mema,
chine mema Ome womo yo wama e Koyi amadi na mbibia Kanye chine kekele
Chine mema,
chine mema Ome womo yo wama e Koyi amadi na mbibia Kanye chine kekele
Chine mema,
chine mema, ome womo onyo wama e, koi yama di mano bibia, kanye chine kekele,
chine nyewa,
chine mema, ome womo onyo wama e, koi yama di mano bibia, kanye chine kekele.
Ozawo ekpere nkempere na nyamire Akankune chobodo moko gama Imena gosimi diburu chini Chini bumpa Obobo mpenka na mamu jijiji Ayamu tutunke mujeje mbamu Diwe kene nurugi Chini nyumwa Oye wokwa mwanya gamae
Oye la nyaye
Oye amane na mano bibia Kanye chine kekele Chine nye gomcha
Oye wongwo penye goye Oye amane mano bibia Kanye chine kekele
Chine wola
Oye wongwo tena zunoye Oye amane mano bibia Kanye chine kekele
China gwaria e
Ongwa wo yari ari aya o Oye amane mano bibia Kanye chine kekele
Agene kamade bonelo wam Eze biniwe o ne chucho ma banyene gi Gene ki genyo ni sabiniwe Nyenya ekele lulunyo Alo ma gine banyeno ne Eze okwo ano ma kogin koya Agame buru, agama chene, agama para, agama horo ya horo Ogara papa biniwe Iyama jiyova ne mirem Eze okwo ano ma kogin koya Agame buru, agama tele, agame here, agame buru Bugara papa biniwe, tuturia
Chine mema Ome omo onyo wama e Oni amade mano bibia Kanye chine kekele Chine mema Ome omo onyo wama e Oni amade mano bibia anye chineke kele
onye di kanyo onye lirigo obaka ejo
eze
onye mokpara kuya mata eze biwe kele rugi onye di kanyo onye lirigo eze ndezi aya wuntu tunke moje jemba biwe kele rugi omana wo yemba bo eze bini kwe o chineke na mama wo obaka ejo Iyanile madu bunelo wa ezokwo adum dege naka akonoba ke madu we anile dege naka chim chine mima
o me wogo onyo wama e onyo madi malobi ya kanye chine kekele chine mima chine mima o me
Izine mozo kan we fenginam idoziruzam ni lenkem noa abu mobeni imeremeze hallelujah chineke mudi mebube odigihe onye memapu ime odigihe onye memapu ime odigihe onye memapu ime odigihe onye memapu ime Odighe onye memapughi me odighe mpa onye memapughi bo odighoria onye memapughi bo odighe onye memapughi me odighe onye memapughi me onye memapughi me o odighe onye memapughi me Bianca Jesus Adilanto Ofarinete na mbakeru Kangwago ija ebidowo Ofarinete na mbaka bianya Kangwago ija ebidowo Emana ndeso na lano tunotu Kangwago bibia Jesus ebidowo Emana ndeso na lano tunotu Kangwago ija ebidowo Odighe onye memapughi me odighe onye memapughi me odighe onye memapughi me odighe onye memapughi me ijeje sagwagagawo ijagago ijeje sebidore bidon ijagago ijeje sebidore bidon ijagago abibeke Jesus winelesu ijagago ijeje sebidore bidon ijagago abibeke Jesus sebidore bidon After the day, no gown, Diana. Come, one go, one came, Madule. I'll be back in China, in Madeland. She can. He did the same, so if we did to pass your need to cool easy more easy more I won't go ni mendele Ijani lenkem gente na gena Ijani lenkem neme na gena Abita ke Jesus na gena na Jesus na gena na Jesus na gena na gena na gena Obidola, Obibian ke Jesus, Obidola, Ian ke Chukuru, Yageme, Oku ke Chineke namo, Nakwasa, Ijele, Obidola, Ije, Ije, Ija, Obidola, Ije, Ije, Ija, Obidola, Ije, 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 Obidola, Ije, Ije, Obidola, Ije, Ije, Obidola, Ije, 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 Makana ijao, oh bidola, makana ijao, oh bidola, onyana magi Jehovah, me poto poto gambani uiwe, mbe onyi sinchwaja mobu Jesus, akbara na o, Jesu Christ mboga bia, nambani we ije mo, oh bidongo, ije mo, akamwongo, ije mo, oh bidongo, ije le, wasa. Ni magoro akwara diova yaza. Ni mo wite mo akwara moye mwa yaza. Ni me bili mire kwa mo akwara papa mo yaza. Ebi ebi. Jehovah Shammam, Jehovah Yahweh, Jehovah Nisi, Jehovah El Shaddai, Jehovah Elohim, Jehovah Roy. Akampune Jowame, Ibene Chendoma, Okra Yangada, Moko Biamae, Moko Biama Mude Jemba. Nareke negi ibene chendu. Oye bini weo. 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 Onye wendoma kao.
Onye biniwe o chineke male. Ogu nye iroku si ogu. Ona bucheta ha imbinile. Obya tomu nigi nigi. Obya tomu nigi nigi. Makana maramna onye no nire. Miye raga ime ya. Ekele nile. So purunile oji jamanile na nkwa yugunile na kedi ubuhale na kega jibia bianelowa ya di richi hoba onye biniwe na bekele ma
adigi begi oba tro chukwe bi ebi
na so
adi ambabu government kegi onyukwa okwa gibi.
No power changeover.
Okwa gino nene kwenke to nene kwa sumu kanye bere. Chine bimale, dolaya mga bogyo swerem.
Onyuku.
Oko gibu Jehovah Shema.
Ebi.
Jehovah Shalom. Onyuku bere ya ririne o, nebu munya no nelo wano e. Otuto mle, otuto mamo e. Andile buru keki,
jibu mwane
pete.
Mbemna mangi bemgano, mbemna mago, oh nye geyere maka. Aga kurum divya kwa mo, aga kurum nune ye kwa le, aga kurum ondo chete kwa le, aga kurum nune na nama, emegide iko wa kukua. Maleno, mbemu chodara. Maleno, kana onye muwa onye nani gela ya nubi onye ikpezinezi nuwa aka mbune jowa me moko gamba ye igwe ndi baroba haga beliwe
olo choko mandia
epano ichenibu baiba igwe ndi baroba haga beliwe
olo choko mandia
above your sime impori beliwe
Chukumandia
Okrobia kana pale Impuri beliwe
Olo Chukumandia
Onyo kwego Impuri beliwe
Olo Chukumandia
Ujabule jori Impuri beliwale
Olo Chukumandia
Ujabure mire mire ngongo Ipuri baneli weo
Olo Chukumandia
Unyakana bale Ipuro ipeli weo
Olo Chukumandia
Ikwazo imozo Apuri beli weo
Olo Chukumandia
Atano kale Afurino kwebe wanem
Olo Chukumandia
Onye kwele penu ya jomume Afuro hino kwebe chai
Olo Chukumandia
Onye jomume Akaye guzo sikeo Onye nebu mado Agare guzo sikale Onye na chwaja nzuzu Agare guzo sikale Olo
Chukumandia
Onye binigwe
Onye binigwe Onye binigwe Onye binigwe Jehovah Shammah
Karegi Okwani me Agurugua munelo am Mbusi pere pere Chineke ne sitenri Mana nkesi neliwe Oboya wye muna cho
Onya jo Onye wuru nelobe
onye wemle onye wemle
abum kege Jehovah Shammah
onye wemle wo onye wemle
abum kego baka e jogo
onye wemle
kukwa manonya moyo timo abum kege Onye ketu na jano beke kambari Dadim abun kegi Onye wotino bara nelobe Jim abun kegi Onye kwana kunanya miri jiyogam Ledyo unyoma Akankune chobudo papa me Papam abun kegi Iku kwa manonya onyukuram Ezim abum kengi Ojoku eri aja wano tuonye Papa e abum kengi Onye mjiri zaro onye merebide mumba Papa abum kengi Oh, onye mwembe
wemle wo onye wemle abum kegi
onye wuru nelobe
onye wemle onye wemle tukwa mana onye mo onye wemle abum kegi chuku 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 biko chebe mu ni owa choka chuku 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 biko chebe mwae ni owa choka mezaya papa me ni owa choka okanka binigwe onye mde monwe lem abum kegi imene chendo ama mama chama cha biano abum kegi onye mwere nelobe
onye mwemle onye mwemle o onye mwemle abum kegi
papa o
onye mwemle
kwa mana onye mo
onye mwemle
kende nso
onye mwemle
abum kegi ofari di yere ndo nimo wa piwere otuto nyano nse ofari di yere ego nimelo wa piwere otuto nyedibia ofari kimere kamuta mwanyodo piwere ya oji ni rambara eche pono makeji ova shema naralo chayo bahara chuku 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 biko chebo mwoge ni hoa joka abena gonye abia bulaya ni mendole papa o abum kege mwere rapu posisyo aka paraya lende dim abum kege ekwe na kandelo achaya che papa e onyama o abum kege onye mwono nelobe
onye mwemle onye mwemle o onye mwemle abum kegi
kwa mana onye
mwemle onye mwemle wano
tu onye
onye mwemle
yuse ndeze mu
onye mwemle
yeze dora mwale papa o biale no ifene mene ni melo wam chuku 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 biko chebe mu apu mi beya di ken kakam chuku 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 biko obo mi bu apu mi burpa nuwem akam kune chobodo onyamam leni mo abum kegi nyamo kenker mpo ware te moche papa o abum kegi nye waye gawa o omomu ngeru niya papa o abum kegi chimo
onye mwemle onye mwemle onye mwemle
abum kegi onye mwuru nelobe
onye mwemle
eze mo
onye mwemle
abum kegi ekena kam genye o ibene chendum nani yabo
otam nadikem
ekena kam genye ojoku eri ajam nani yabo
otam nadikem
ekena kam genye ibene chendum nani yabo
otam nadikem
Ibro lampa gbia ka Jehova gwogi igenyenya otutunuru ya Ibro lona gbia ka Jehova gwogora gi igenye gboya otutunuru ya Onye na chonkora po onye choro komuta nwa onye gi igenyenya otutunuru ya Onye na chego nko wale na ka Jehova Igenye kwanya o onye gi Onye di na ntoria le na cho eye maka ogwo nso nye ya otuturia nina ekena kangenye o ibene tendum nani ya ogo
otam nadikem
otutoke tina obeti wale tiwale lowa
Brother is the ultimate. You poison somebody and kill. because of one thing or the other. You went to your secret place and begged God to forgive your sins, brother. He will never forgive you unless you make peace with your enemies. Brother, is the advent is this. Open confession, oh.
Open confession. Open confession,
brother. Oh.
Open confession.
My brother is the ultimate.
Open confession. Open confession. Open confession.
My brother is the ultimate. Shy. Your brother, he got the one parent. Kaji ho, Babaragi, Babaragi, he may wudo with your brother. Kamwagi, you have to meet your brother. May open confessions.
When you make a man, keep we go. Nemo loves to continue again. Eba Tenkins in a game, Zela, with your God in secret. Ashi, Kapun, you love to come. You have to meet your pastor, brother. Give him the open confession, he's the most ultimate brother. Oh.
Open confession, open confession, open confession.
My brother is the ultimate.
Oh. Open confession, open confession,
brother.
Open confession.
My brother is the ultimate. How you bad on that?
Onye guru wa yona ya, onye guru wa yona ya. Iwe so fasi, na chineke abaharage. E matani guwo wa yo, elane bezuzo gebe fada. Kuputa mehe kini rufada ho, itena abaharala. Iye keme ya drege mawani, gafonye ki guru wa ya. Me open confession, o drege ma, is the ultimate. When you get away, yeah, oh, Namagama, what you make it? It remember what I'm making one. It got again at you, Mudo. It gets in one on the woman. Come back home, I'll come for a fool. Now, when you're wearing here, when you're here, where I open confession. When you put a mother, Yana Magama, Abumoto, if you go, yeah, a balago, Jenna, Madame Hoggy, Machuku, Nahoggy. Emeso, egana church, gane besuzo secrets, gane secret confession le, angwage ebere echoro. Imebe open confession, yendi buru mado ha balaga o, oga trege na maru mbege kuputa, me open confession, sisa o.
Open confession, open confession, open confession.
My brother is the ultimate.
Oh, open confession, open confession.
My brother is the ultimate.
Ibu wo madule, you re wo si bo mado. Bene magama beno ni mo wale, mata iti harigo. Iye me yandre gima o, gaponya iti rinsi bo. Kapunda didn't see one way, who put a man in her. Offense of no sirike, offense of no confession sirike. Helena Maka is sick, I want him who don't got any maya. Obrugadini, one maya, Obrugadini make a confession. When you make a confession, a bogile, a gala, a libre, and oh,
open confession, open confession. Open confession,
my brother now is the ultimate.
Onye kuru egu awarawa, onye kuru egu awarawa ya. Irembi chetaro mege wane, me open confession. Onye chilebel egu ya, gane bensuzo prince arewa. Irembi wataro mege chetaria, me no open confession. Iba mege oto, oka ewe yere bianirugu oza.
Ima megi oto wane mu Oga abyagiru kuzo oza Onyene uchi meya o Oga agara ya ni mowa Ma onyene kukute ya kajipovana Ni mwomiko na roya wane mu
Open confession Open confession
Brother
oh Open confession
Brother my the ultimate oh
Open confession
hey.
Open confession,
brother.
Open confession.
One thing more is the ultimate.
Oye, bini gwe o. Oye, bini gwe o. Oye, bini gwe o. Oye bini gwe o, oye bini gwe o, oye bini gwe o, oye bini gwe di o bashama.
Nandini maya bini poti yoba asa. Nima goro akpara diyoba yaza Nimo witemo akpara monye mowa yaza e Nime bili miriko wa mo akpara papa mo yaza Yebi yebi Nima momo wanko wa me akwara monye mwa yaza Nima digi kenke mo akwara mtine yike yaza mokumale Onye bini gwe o
Onye bini gwe o
Onye bini gwe o
Onye bini gwe Jehova Shama
Jehovah Shammah, Jehovah Yahweh, Jehovah Nisi, Jehovah El Shaddai, Jehovah Elohim, Jehovah Roy, Akamfune Jowame, Ibene Chendoma, Okra Yangada, Moko Biamaye, Moko Bioma Mude Jemba, Nareke Negi Ibene Chendu, Oye Bini Weo.
Oye bini gwe, oye bini gwe, lelo, oye bini gwe, Jehova Shammah.
How should I, omnipotent Lord? Ainge senga kele ya oye mwa mu kao. Ainge situ nanga kele ya. Oye wendo ma kao
Oye bini weo chine ke male Ogunye iroku si ogu
Ona
kumche taha kibini le Obya tomu nigi nigi Obya tomu nigi nigi Makana maramna onye nonire Niera kanyi mea Kekele nile Kedi ubuahale na kega tibia bianeloa ya ni richi hoba onye bini we na rekelema
adigi bigi oba tro chukwe bi ebi
na so
adi ababu government kegi onyukwa okwa gibi digwa to nene na tanyano wale
no power changeover
okwa gino nene kwenke to nene kwa sumu ganye bere Jine me male, dolayam ga abogun swere m
onyuku
abogun bu Jehovah Shema
ebi
Jehovah Shela onyo bi bere ya riri ne o nebu munya no ne luwa no e otutamle ojejema mo e ani lebu ke ki
ma to na ma ni
bete glory.
Mbem na magi bem gano, mbem na mago, oh nye geyere maka, anga kurum dibya kwa wamo, anga kurum munde yiko wale, anga kurum mundo titi kwa wale, anga kurum munde na nama, emegide iko wangu kwa noye. Maleno, bemu chantara Jesus. Maleno be mo jantara onye mo wa onye na ni la ya nubi onye pe sine sino wa m akambu ne jo wa me mo ko ya mai igwendi baroba aga be ni we
olo choko mandia.
Epano,
igwendi baroba, haga beligwe,
olo, chuko mandia,
abobio sime, empori beligwe,
olo, chuko mandia,
okrobia kanapale, empori beligwe,
olo. Chuku mandia,
oh nyokwego, ipori beligwe, hey.
Oh no, chuku mandia,
ojabule jori, ipori beligwale,
oh no, chuku mandia,
ojabure mere mire ngongo, ipori baleligwe,
oh, hey, oh. Chuku mandia,
onya kana wale, eporo ipeliwe wanem.
Olo,
ah,
chuku mandia,
ekwazo emozo, apori peliwe.
Olo, chuku mandia,
atano kale, apori no kwebe wanem.
Olo. Chuku mandia,
onye kwele kwenu ya jomume, haporo hino nukwebe chai.
Olo, chuku mandia,
onye jomume, agaye guzo sikeo, onye nebu mado, agaye guzo sikale, onye na chwaja nzuzu, agaye guzo sikale.
Chuku mandia,
onye binigwe o,
onye binigwe, onye binigwe o, onye binigwe di oba shama.
Opwani me agurugwa munelo wam mbusi pere pekpere chinekele sitenri mana kesi neliwe oboya biye munacho onya jomume agabeliwe
olo
chuku.
More music at ibosongs.com.